Guitar Records.
Sound must only swan, fit much icon. Guitar Records, Otarins. I wanna be a man.
Scent of my heart in a kwefunira. Kabukole ba chance kulina. Awachira kumaila vya basize. Akafana nike kalawa kulutimbe.
Ai, 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 ai. Favorite celebrity and data calamity. My super eternity. Kui simani chitankuwa. Gulunji bono mwana wanziba. Zenatia kuchatula. Gawe mula vate nesika.
Ai, 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 ai.
Honu mianyona we.
Bugatti, Sabatoyo ya kuwele wakati. Amusiru ya siri mumachati. Bakuwe chike ni woyo ya chapati. Omukwano kwa mchiselira mbaketi. Obulunji wo baby oli kumaketi. Akukwata kwa mtekira umtageti. Olicha ukoga change baby oli aseti.
Ai, 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 ai.
Chakoba.